Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
On bo fo fe studio tamani kip don odo sa a jena yamre dabiri maslimaji sappo din der maison de la presse pamoko jottino no do kabaruji di umor way golo konko no dirte no hum jiro wonto boggi jamde to fudalino gay e jegom lewru novembre du balde sappo e jegom dum won hono nyalawmaji kedenaade wattu jono sakkade bonandaaji ngattede fewde rob dum fuddi nyalawma hando leedi medin dum leeno gay e joy lewru novembre du non bireten konaydi bangal local de kawrangal hani tabred do lamu hakunde jo wattu jono boto fuddi do won do bomako do be gonde jiwtaade da tebe kan nangude le nokko kambe haabe gombe le wuddu leedi ndi wattu jono be gonde wadde imadraaji faabe deyalon be kan fuutude wayde nyamde fa haara le wuddu leedi ndi dido imadraaji be gonde e wadde dun wattu jono be noddirido boleeli do won homo fu wadda ko waawi sekrabe on sembe kabaruji dum jogi non do betande bismillah modon e hedaade ko yaati yimbe la ujunaaji dido may chapantato e taton be gonbe bonandaaji njotti leele bitete arandeji hitande 2020 leele di meden di suudu ministre humino kabar hajji sukabe roobe kanye galleji le nokko kanye hokki dun le majjun balle sappo e jogon imadraaji sakkade bonandaaji ngattede fewde roobe dun wonde wadde le nokko fa keben famtar kedden Mamadou Samaseku
kabar o hana fi mun chenede hore ni en dum woni ko mujjitini pelle humandide akeji roobe en e bi mabbe famdi fuf sappo dido roobe ngoni be jong galle mun en machine bini yude hitande 2018 war hitande 2020 le leedi mali be daade torraji do chaldi mabbe rewbe holti dunna meta sanne bangal jennoje de ngalete fewde mabbe
rewbe ana tampi le galleji to be bamatu e be tampi le chuude e kolnay e be tampi le lumoji di e be tampi le chuudi do toroji di worbe ana sama do rew
worbe yogabe kay anditi jati torraji de ngade do rewbe kanon e bi mabbe ngedu be do rewbe dun ana e kabar mudum dum ni miijo odo bamakunke mi yida fi inde mudun hale
le temde fu chapan jetti rewbe woni tordaabe kina debbo o anda wiide ila nyoloma mo horti kude bange sarabe mako hunde gorko mako fu kanko gorko o dum hunde mudu fu kanko debbo raso o anda yi dum o yidi hunchaade do gorko mako wajibi tiddala tawete dum
ka dum fu tawede pelle humanide habo torraji do rewbe holliti fa hunde yamirta torraji chatudi do debbo bala mariko yo kejaado hala fedde humanide habo torraji do rewbe lelidi mali on dardi worbe hunchande hore jodo hala
mi anda fu hono mi bawiri noddirde gorko pio debbo mo gorko woni biado jon hakkille kanko woni mo hakkille mudo buri hakkille debbo kanko haani renude debbo worbe be fu wajibe juude mudo en rende rewbe
micitina wide golleji kewdi na sarta e lekuwarta ko lelidi mali bangal balde sappo e jeegom imadara habo dido torraji lolirdi vbg jogti todi fa nyande sappo lewru desembre 2020 sisili musuba hika woni hebbine arnarundu noneji olo ite jawdi ngada imadara pe dabareji mobe
dido kabaruji fodo ba hebdu dun do bmm andeto don page facebook kanya compte twitter sijo tamani wattu jona de tan gonde yeltinede faabe jotto yella hono kaldale kawrangal hantebred le lamu hakkunde jodum won faana botu baldi di puddudo bomako do le odo botu gube de noddirte sema kanya fa yotto platform e lamu mali o fu ana wonno le hen kanko kedjaado fedde union africaine le lefol sa hengel noddirte de pierre boyo yawo holitim wiide wattu jono o yoppi nokku mako micete den wiide o sarama le leedi mabbe di do le leedi buruni ndi holita wero wadan kaso fa do mo haadi o sarama caggal makko yimbe la sappo e jetton wobbe sembe o sarta holitindi wiide kambe barno dum woni persidan kiddo leedi burundi mo noddirte monsieur won nada gay de hitan 1993 wakande studio tama noddinomo de wala ko jabi halde leno o wi nyaloma hande no waro yida e journaliste be danya kabaru jukom hokki do en do no odo golle o worri ko nayri bangal waydi dena golle wuddi leedi meden di wattu jono ko buri yimbe la ujinaaji chapande jana yom kanyen dido tidalaji gondi e yottade ton non yoga e pelle sukabe haabe wombe tombe litiri wide le majjonbe ko litiri wide commune ngaji ko yata chapantati e go kanye ngol ko keba yaramde le nokkule mabbe ko nayri bangal waydi dena ko kanye kasaraaji kamuno be kollitiri wide wattu jonebe gonde waddi imadraaji do bomako do be noddiri dido imadraaji dum woni hon le hala mabbe kabe bi dum bolli dum woni boloji dido homo fu hokka ko wawi hala kadan korne non be kollitiri wide kedde mo kanko noddirde addamana jango o yo goto e lamit de do fedde ko mo sifido hendo fotti tango alisisi
nous avons pensé faire parler parler la solidarité
afrique holi tidde yimbe mallugo gondo hakkune yibbe leede afrique yibbe leedi mali yalla yimbe labe fu wana beeda imadraji yibbe mbayi fu fabe keba hawrintinde bolwo yidido maro gauri na mayeri yalla mi de keba daranaane de lebbi sappo yimbe labe adado mudu buri ujinaji tapan jena e gube beedo yimbe galanu gada be mbawa rimude gese mabbe de commune tapan jego de jeddi gondi le nokule habe lebbi tati min chartini horebe laamu leedi mali yimbe la jogibe bawde faye tobbibe leedi ni tan mi batti yalla mi de keba hawrintinde ko buri ton ngaji ujinaji nogay jetti ngure commune ngay tapan tati e jetti to tidala o nawi sanne le cercle koro yottade le kerowol burkina woni ko hewe mabbe kasen du fu ana le cercle douanza yade baleri bajangara
côté bajangara aussi vers le sud
CICR be puddi botu mabbe kenyen do bomoko do le odo botfaabe jeelon be kanis faabirade jamar ne so bomi fatti Allahji naati le nokkule de wakande be ngada no botu onde yimbe le join ande ko nayri bangal alsilama ko dun almaame fa yotto janginobe jande do dowru fa ngonno le odo botu va kebe famtar kedde mo kanko nuddite Ronald of Teringo yo kanko woni lamido fedde CICR de leedi mali ndi ko mo sifido en do fotti tango Ali Cissé
une grand problématique
sahal rumde aduna rundu yo samgol du hakkeji bibe adam kanyi sariyaji habbo hakkuna yimbe ne be dewrata yalla idum huncane hore ana hani tinno dem fa joni faminde yimbe le du hakkeji bibe adam buri fu ko dina alislamagu halidu majjum sabe de sariyaji alislamagu an hadda itugol yonki kanyi idum faba dum renu golla bibe adam e janyi kanyi guldirde lamu e cendal idum badun kabaru jande kanyi yibbe le dina na famodo woni e faminde yibbe ne do majjum an hani yibbe kalda yalla bebe pamradu
sans exception
on kebi famu yodo mumin sende buno hollitinde wiide don won kawrtal nayo wal kambe tidobe kasoji le leedi meden dibe ngado yi kawrtal gal fano kuno dirtedo sigaso le no gaytete le wurno novembre non do sisilimo tibi itan hikande no golleji mabbe di wori fa yotto nyaw coronavirus wakande kawrtal gal wadan nonde don won kambe bindobe indel yimbe le kason kobe fa yotto lamibe kasoji wom e le leedi meden di fano gonno ton kanko Idrissa Sako kanko nelad ame yaadi no kuno dirtedo sigaso kedden ko sifido hen do facci tango kanko no dirtedo mamodo samasiko
ewi Ibrahim Tunkara horejo gulir rahmaninde tuudi kaso leedindi ngaddo kawrtal nayobal latto sababu tutundral hakillaaji do mujjuki yalla idi forra e kala ko wanyi bina le untangul hore hakkeji to monta en
lawol joddaade fa halda hakkune horejo e guldibem fabe jeewa hodo woni ko hebi lawol hodo woni ko heba e lawol hodo woni ko haddi wadeere tiddalaaji hodi woni ko be mondi fewde mudum le tuudi kaso idi
dinamik le odo susli kabar gulirde tuudi kaso fewde nyaw COVID-19 gollirnde na yidi simbinde kala ko ni tabagollo sariya jirenturde
yo e lawol e juude amen yettude yimbelle gondube wadde imadraji mawdi nyande fu yalla ana jokka golle ko be gondi wadde ko kasen do fami paabobe le imadraji be gondi wadde sabi sakkare nyaw buri sawrude nyaw
andon goto e fandaji ngaldo kawtal yo simbinde dewral le tuudi kaso e kala gollobe le majji dun ko hebani si jottamani glasi kaso Idrissa Sako
ko yata million goto fa yotto e fetter mudum kalisi no dertedo euro o idum wara e milliardo goto cefa dum watta jona anni wattede projet ngaji ko nayri bangal tellal le region mopto fa pewto e nyawno dertedo coronavirus o micciteden wiide jona won cille tati yerdi do jawdan yaltina il hitane 2014 fa yotti nyaloma handen o dudo talkur sinninama hakkune gouvernement leedi mali o kanye dum woni kambe kominibe yirwere le leedi france ndi kedde mo kanko no dirado dum woni yel meilleur o kedjado leedi france ndi leedi mali ndi ko mo sifido hen do fotti tango Ali Cissé
nous avons en effet choisi d'apporter un appui
mi bami anni a wallude gollobe kay chuudi dogotoroji di le hejo ami yirwere bibbe adama en e challal mabbe le region mopti yalla be keba fewde nyaw nangudo aduna fu hande o do balli ko waran fa faabo le golle mabbe tewtude yimbe be nyaw covid-19 yaamu kay daranaade be le cercle ngay jetti gondi le region mopti kasendo suudu dogotoro semi dolo mopti chuli dogotoroji jetti gondi le region mopti walan fa hokke kaaki gollirdi mbawdi sottinede garoji wallu debbe yawtaade iijan yimbe la fabe anda su tawi nyaw covid-19 woy mabbe na su tawi nyaw o wala e mabbe kasendu wallambe adude nyawbe i golleji domadi le projet ona hollita anniya ko leedi france jogi fa walla leedi mali hunchande hore tidala challal le leedi ndi e mangal mudufu fa yotto nokkule to basi o woni le nyaloma hande
vulnerable et des gens en crise
ko nayri bangal nyaw coronavirus wotto jona yimbelbe o do nyaw yi e mudo yimbele chapande janayom e go o dum woni kenya nobe kolitir vide sappo kanyon gon samtanabe didon keddile henan holliti wide hebbe nyaw o leedi meden di yimbele ujinaji nayom e temet nayom e sappo e jaddom yimbele samtanabe yimbele ujinaji tatom e chapande janayom e nayom heddible be yimbele temdre chapande nayom en jettom fa kebe na kabaruji no coronavirus ori kedden mumini sendebu
Jogalal wakande kalisi kertana do kamban nyaw coronavirus le leydi Mali yimbele ana lamdo ko emuna fajoni do majjun bangal dabare hokkude bibbe leydi Mali fu maska ko kejabe lamu himbe bamino adi mun fajoni holitama wide pelle yokaji jobay yimbe be gollani be le majjun fedde ruddi sud ana hen yimbe be nyoi maska ngaji mabbe koliti wide fajoni be jobaka heddi kejabe feddende be koliti wide be ben jogi ti dalaji kalisi joni e wi mabbe de dum biltama fu be joba gollobe be alisi si ana famina men do majun
salif jara nyaho lumo medin ana sedo wide atele nyoli mako o muini ko buri ujinaji sappo maski mo yoppi e jude fedde mo noddirta rut sud o nyaho ka holiti wide dum e tawede mudum fu ana heba leddi kanko e gollidibe mako wala fu jawdi ni be kebi
kala wattu sumi tewto e kalisi amen be holitan mbudu wala nyuhi ko buri ujinaji sappo maskuji fedende ko min jobanaka na buri ujinaji jetti maskuji fudode golle o omo yoba non ka gila lewru ut horde hande kay fedende yoba nyamande ko association route sud han yobande bin woni million goto e ujinaji temdere kalisi fa
fedde association route sud o ka gondini halaji di o holliti wiide dum e tawede mudum fu wala fu mbudu mo be kebi yure juude lam leedi mali ila golle o fuddi e be buri yimbele temdere gollidobe ami wajibe juude ami nyalmade yalla mi keba yobude yimbele be mi golliditta laamu o bamino aade yobude mi ga faala nyalama mo ngoni hande o wala fu mbudu mo mi kebi yure juude laamu non holitiri wiide horejo goto le feddene mo yida inde mu haale mi citore en wiide o kabaru wadi le wakkati no ko heewi hakkune bibbe leedi mali fu ana wondi landon dirde bangal jawdi kandi habude nyaw covid-19 o suudu ministre kumanindo challal fa yotto suudu premier ministre fay goto e mabbe wala jabudo haltande men hunde bangal majju tawede imma daraji de mi ngadi yottaade be fu
Hettine joni lamdi keddotobe men jokka hen jababu professeur Dauda Kassoum Menta omo le fedde duke ande darani be habugol nyaw covid-19 le leydi Mali
Tewal adadu hebe coronavirus tawede fuf nuku jogaji leedi Mali gontun yi fa hande fa goto heba nyaw o wala ko wani be na donc ay faasu tawi yo togol goddama e leedi da nuku jidi yimbele heba li nyaw o tema chaddi mabbe na wawi habdu nyaw o dina heddi be na ko dum non kon dido ligaji hani hosnede hore wakat jun o e dem bawi dun wadde di dalla dem bedro famu do nyaw o
yo do timata hejo akti covid hande Allah hollu nyende wonde pati jegito yalla don rena ko emona e nyaw o tabbe sariyaji cenan kanyi bajuji dogotoro enna
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
Scrap do kaddi ten do kabaruji meden didi fodo ba hebdi dun do bebe amé andé to don 3w.studio tamani.org non noddi odo numéro via mo mère mère 37321
C'est dans ta manie